walon be mubi. Bakuba nange te kisera okujja mu mpewo kuba obulamu omukabuka. Mulinga mupiira jja mu mpewo te kisera leka kuwondo ateka mugira jakaza obulamu leka kulinya kukurachi kiwerumya n'obulamu bwa kiseera tebulira ssaawa. Walumba talina rafiki akulinze akongola kanuta amazu laba kutwala embamba saba bafuba nange okujja mu empewo obulamu butakaze leka kumulumya. Gamba, okay, Saro, what a fire one of me, that's a solamanga. What do I do? Eh? Come on, Pedro!
Abagenda mundo ngo tugende, abanyebenguli mwangue, nakapira jekali. Exezanya nempira Seka senyu misanyo Zinga ne France okusamba Abanyimire motoka zempaka Sinyimire munyonyo kamala Echiri mwajenwe wachari Abantu basula mungato Abanyiba pia mwambale Mwafriko fanya umera yo
Jamwepe wo
Basura mungato, abanyiba pia mwambale, mwafriko fanya umera yo.